Mutoto yangedeyo abakugu mkubuda abuda abantu baga amante guanga teliteke duwa kusula mguluka ensonga zoku kenenye mbira nobla mbu abantu na ukusini la dalaba wangu duwa kubifebi enje ulo mkalulu hakagenda mumaso Ali Male mkungu mwensonga zoku abuda abantu okuva mu kitongole kya EZ Professional Counseling agamba nti abantu bangi abawangula mu byobufuzi oluusi mu ngeri ey'obubbi era ne bafiirizibwa n'ebintu byabwe bingi nga mwatwalidde ne ssente okusigala mu mabanja ate n'okufiirwa ebifo mu bitundu gye bawangaalira kino nno kibaviirako okufuna endwadde ez'okwennyika mu birowoozo
embeera eri mu ggwanga ey'okubeera nti oluvannyuma lw'ebyokulonda eby'enjawulo nga waliwo abawangudde n'abawanguddwa n'okubeera nti abawanguddwa bafunye embeera etakkiriza ewakanya oba oliawo ng'erimu n'obumenyi bw'amateeka oba oliawo ng'erimu n'oku kukuruma mungeri ya chikugu fengaba nawa kugumbie ndo oza no kubudabuda abantu omuntu yena kwa aluzi ngobu kufiru hifo yitu interactive position yisele visi ngobu nje awela struggling ane jitu ita identity collapse nga achia public rejection achia ukulaba nga aswala abalaluro kubira antipata demu sente nyingi ne investments nyingi ne bafuna jitu ita sunk cost grief
Mali alika amagezi ga wadde abantu bano n'abawangaala nabo okukakasa nti bafuna okuwabulwa okutuufu ate n'obutabalika kwejje mu bantu kubanga kino kibayambako okwekuuma nga tebeekozeeko bulabe
naye ekyokukolebwa kwabo bonna bonna abaaluuzinze ebifo eby'enjawulo ekisookera ddala kya butonde okuwulira obusungu obutakkiriza okuwakanya okufuna ekibwatukira okubeera nti wabeerawo dinayo kubiwakanya ebintu eby'enjawulo n'abandi okuba nga babbagaininga zino ze stages z'omuntu yenna aba afiiriddwa ekintu kyonna kya butonde ekibeera mu psychology y'omuntu mbasaba mukkirize okuba nga mukungubaga olw'okufiirwa ebifo eby'enjawulo ekirala ekintu kino eky'okufiirwa mu kiwe fulemu empya tofiiriddwa muntu gwe kennyini obutonde bwo gwe bukyaliwo ne relevansi yo esobola okubeera ng'egasa abantu abalala n'olwekyo ekyokufiirwa akalulu temukiteeka nnyo kwa identity zammwe kubanga mujja kufuna depression ate muveemu ebirala